introducing
Jenny Banks, nigga. Yeah. Oh,
turn up the bass.
Not familiar. Yeah. You can't test, man. You can't mess, man.
No,
no.
Yeah.
Hey, 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 hey. Yeah. Hey.
Checking in the rhyme now, I got a tough limit, limit. Chili go, yeah, I'm going. Na speak kali na wacha nyuma, bado lida mimi. Usiboye kabisa, usipime, mziki, mziki. Misi choki, so gobi, bado niko fiti. Bado napate shima, mafanzo kila aina silinja. Niko pisli na nilinda jina wana. Sema vibaya jina lang kwenye misara. Bado wanashindo kwa mtoto wa ilala. Masakara wa mimi wezo wangu wa wajui mewa hivi tokea damu na tango. Na mimi wezo wangu that's why mimi nipo mkinya. Sishangae kwa nini yeti kishani na pina. Kutoka B.O.P. go rabo na D.T. G.D. Benz D. Money we rock on D.C. Kama unaweza niki move, unafuata niki groove, unadata niki step, unapiga oh. Kama unaweza niki move, unafuata niki groove, unadata niki step, unapiga oh. Kama unaweza niki move, unafuata niki groove, unadata niki step, unapiga oh. Kama unaweza niki move, unafuata niki groove, unadata niki step, unapiga oh.
Nana nakata, bamba mini star. Mendo kina hit kwenye mita. Mendo bonge na mfano ushini kwenye pambano. Ni mambama wamo na sija kimbima shindano yeah. Wanataka shindana, wanataka pigana. Wanataka niwe wao, nionekane sina mana. Niwe kama ngazi yao, msaada kwao. Wadis na mini dis, nionekane size yao ah. Na jamini sijali kikarabosa. Wajafika hazo mangi, wanataka beef na mbosi. Haitawezekana na ijawai semekana. Fananisha kubwa Marekana inch kama Ghana. Tuseme mziki naofanya na we unaweza fanya. Atawe sio na kubali ya mimi kwena danganya. Usibishe wala usilinganishe. Na kunya kwa kase jabu kama vipi weni bishe. Nisa baba bishe kwa kiri sio ubavu. Kwa wezo na ujuzi wa juu. One love.
Hey Bangs ya
hey.
T baby.
Hey.
Yeah.
Kama unaweza niki move, unafuata niki groove, unadata niki step, unapiga ho. Kama unaweza niki move, unafuata niki groove, unadata niki step, unapiga ho.
Kama unaweza niki move, unafuata niki groove, unadata niki step, unapiga ho. Kama unaweza niki move, unafuata niki groove, unadata niki step, unapiga
ho. Yeah, hey Bangs ya,
hey,
yeah. Tunakirisha sio coast to coast, border to border,
hey.
Kote wanangu
hey.
Wote na mashabiki
hey.
Wote yeah, it's DT
hey.
Baby
hey,
bang.
Hey, oh. Hey, hey,
Mondi BZ
hey, hey,
yo,
hey,
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 wanangu wote sio lala flat,
hey, 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 hey